Babakashi,
DJ Kira Kamtumba,
na Ali Choki Mzembishi, twende.
Sina ene wani.
Oje mani usini onena nene fana ipenda simba. Usini one mina cheka cheka na ipenda simba.
Kiboko yao Simba kabari yao Wane chula mtafute mchawi wao Ila wajue ndo wanachao
Oho Tunaishi bongo tunapiga pira la ulaya Tumana kikutana na siswa na baya baya Zikiwa kima taifa chula majusi upime Pireka kidole ule shoti ya umeme Upote This is a Simba Simba Wase wapira biliani Simba Ujamani toba Simba Haji Sunday Manara Wakere
Ujamani musini unena nene fana ipenda Simba Musini une mina cheka cheka na ipenda Simba
Ali Choki Mzembishi, twende sasa.
One wale walijaribu wameshindwa katika mbio zao kuipata Simba. Sisi tumebaki gando tumevimba. Wamebaki kulaumiana aibu hawana.
Wape sure.
Usimcheze mnyama na pila kwenye video. Bilia ni sambusa na pila katesi. Mbona takoma.
Nyenda viazi Tajiri moge mji
Tupera
Abra
Sibara
Haji Manara
Tupera
Matola
Sibara
Umemona Manula Umemona Paskari wao Umemona Onyango Kapombe anamwaga maji Udisha Balala Anapanda na kushuka Katika Chilwanga Anakata umeme Yutama usiseme Iksoni usipime Ugalwa kikosa Kagere anamalizia Kagere akikosa Bogwa na malizia Akiuficha kahata Awezi kupata Yola libwalia Jamani anajua Kwa Morrisoni ukenda ovyo Cherevi kutuwa penati Hasani Dilunga ukizuba Anakufunga Sasa wajue kwamba Kila sabu misupa Didier Gomez Darosa Professional coacher
Didier Kilagam